Hey, hey, sweet lady.
Yeah.
Can I have a minute?
Sure.
Yeah, I wanna talk to you.
Okay.
Hey, love, love, what's your name, shorty? You look so fly, my name to Mansuri. If you don't mind, to chill to big story. I guess you're not your taka, you just don't worry. I wanna get to know ya, nebe una ishi wapi. Kukutana na weleo na ona kabahati. As I look at you, feeling so happy.
For
to
it?
Exchange number, to bank and make a kati. Idi nekone tena, tena na tena. We can meet anywhere, tapo pasema. Ila ukijua na poka, ndo itakuwa vyema. Sina ni ya baya nawe, ni ya nijema. Nikwibie kuchi kuchi hotahe. Tukiwa yu kweye roof and vigae. Na manisha nacho sema, believe in me. Believe in love at first sight and be my queen. Hala.
Hey lover, hey lover.
Listen to me.
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 Hili jibu lipo wazi kavipi baki na mimi. Mbeleni tuwe wazazi kibidi tuache kuzini. Umri unakwenda nahitaji wangu mwandani. Sitaji tena kwa player nifanye wako rubani. Unaonekana smart, mrembo mwenye brain. Nimependa lips zako na macho, god damn. Wanna make you feel good, feel alright. Asubuhi ama mchana ikibidi all night. Tabasamu lako lina nipa kiwewe. Staki muda wende rock nzidi baki na wewe. I like them boobs and hips, don't lie. Wapo wako wa acid na siyo wa Caroline. Hey love love, listen carefully. Jina langu liwe lako, Mrs. Mansuri.
Hey.
Namanisha nacho sema, believe in me. Believe in love at first sight and be my queen. Hala.
Hey lover, hey lover.
Listen to me.
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 Baker Beats.
Double happened this one, you know.